kiganiro dusuruke cya buri wa gatandatu guhera saa 12. Mwaramutse neza, dususuruke. Shuti banywanye ba radio Ijwi rya Amerika, mwese mwese mwabonye butandukana, nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire, umwaka wishya nihirwe. Orchestre Impala y'i Kigali yacuranze indirimbo ya Bonane yabaye ikirangirire itajya isaza na gato. Siyo ndirimbo yonyine y'Impala ya Bonane, hari nindi bacuranze bayita wa Bonane. Ndayibatuye rero mwese nshuti zacu, muyihangana ariko gatoya, amajwi yayo ashobora kuba atari meza nka ya Bonane mumenyereye.
Say
wa bonane ya orchestre impara y'Kigali mu Rwanda karahanyuze iyi ndi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cy'umuziki dususuruke nta mukunzi Emmanuel aka DJ Emma ku izina ryawe ry'ubuhanzi ndagusuhuza waramutse neza nkwifurije wowe na madamu wawe n'ikibondo cyanyu umwaka mushya muhire umwaka w'amahoro muzawurye ntuzabarye DJ Emma uri umuhanzi w'umunyarwanda waduhaye indirimbo eshatu uti ndifuza ko mwajya muzicurangira abakunzi b'ijwi rya Amerika iya mbere wayise tabara
murakoze cyane Thomas Kamirindi n'abanyamakuru b'ijwi rya Amerika muri rusange amazina yanjye nitwa Ntamukunzi Emmanuel nkaba mvuka mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi nkaba ntuye mu karere ka Muhanga bita mu cyakabiri ikintu rero kubashimira n'uburyo mwakiriye ibihangano byanjye mu byukuri ibihangano byanjye rero nabagerejeho mukaba mwarabyakiriye neza mu byukuri rero ngaruze kuri iyo ndirimbo yitwa Tabara ari yankoze ku mutima cyane hari aho mvugamo intambara nyinshi indwara z'ibyorezo aho mvuga nti ndorera mu gigandorera na sida ndorera corona ndorera ebola n'izindi nyinshi n'ukuri ni indwara zaje mu isi ariko nka ubushobozi bw'abana b'abantu tukaba tutarazibonera umuti cyangwa urukingo ariho nabwiraga abatuye isi n'abanyarwanda muri rusange ntiburiya ikibazo twiyambaje Imana tukigereza Imana tukayitakambira ndabona ariyo yadufasha kuko urabona abantu twarananiwe tumaze kunanirwa mu by'ukuri
nta mukunze Emmanuel rero aka DJ Emma ndagushimiye cyane rwose twumve iyo ndirimbo yawe tabara uti mana tabara
bamwe bataha abandi bahunga bamwe batunga abandi batunda bamwe bagwiza abandi bahomba gira ibintu kagira ijambo kabura ibintu kabura abantu isi n'ibyayo byarayoberanye turatakamba mana tabara tabara mana tabara tabara ibiremwa byawe tabara mana tabara tabara isi waremye tabara mana tabara Dorera mujiga dorera nasida dorera ebola dorera corona naundi ni wowe wadutabara none ko namutina nurukimbo mugambi wazo nukuturimbura marira menchi rurema bino turatakamba mana tabara tabara mana tabara tabari biremwa byawe tabara mana tabara tabari si waremye tabara mana tabara
tabara tabari bihe mwabyawe tabara mana tabara tabari siwemye tabara mana tabara tabari bihe mwabyawe tabara mana tabara tabari siwemye
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke nta mukunzi Emmanuel uzwi ku izina rya DJ Emma ku buhanzi utuye imuhanga ari kukomoka imusambira mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda indirimbo ya mbere rero muzo waduhaye yitwa Tabara niyo tumaze kumva ya kabiri yo wayise birababaza uti urwo rukundo rwagiye
byane kwibaza rero ni ese abantu kuba ba barakundanye barateretanye bara aganiriye uko bagiye gushinga urugo baramenyanye barateye bamwe rafashe umwanya wo gutekereza kundi kubera iki ngo z'iki gihe zitakimara igihe ndavuganye nawe reka ntange message rero igira iti birababaza yindirimbo birababaza rero nayo na inspiration yavuye ko abantu basezerana ariko ingo ntizimare kabiri mpamvuze nimeze nk'ahari true story nuko nanjye narezwe n'umubyeyi umwe mama umbyara n'ubaracyariho atubyara turi abana barindwi ariko muri abo bana barindwi ubwo twese twisanze mu rugo iwacu kwa sogokuru kandi nawe ambwira ko yarasezeranye yarasezeranye akora cya mu murenge byose bakundanye ariko yisanga tubyaye turi abana barindwi iwacu kwa sogokuru ibyo nabyo byankoze ku mutima rero ndavuga nti ibyo byose uwabikora wese ngenzi uko byambabaje n'undi wabikora amenye yuko ko kubyara umwana ntamurere ngakure birababaza bibaza ku mpande zombi bibabaza umwana bibabaza uwasize nawe ubwe hari igihe bimubabaza kuko burya kubyara umwana n'umurere nawe birakubabaza cyane nkumva rero nk'umuti niba ibintu bibabaza abantu babyirinda murakoze cyane Thomas Kamirinda
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Indirimbo ya gatatu yitwa Inzu, wowe nta mukunzi Emmanuel DJ Emma urayivugamo uti ngwino undebe baby.
Indi ndirimbo yo yitwa Inzu. Inzu ho ni indirimbo y'urukundo nayo nziza. Nagaragazaga umukobwa nakundaga mubwira ni ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu, niyuza ahantu nkora nkatuza, mutima ukiye mu mararungu, mutera nyine imitoma yandi y'abasore, mubwira nti ni unjyana ahantu nkakwama. Ubwo nyine ni indirimbo nziza y'urukundo y'abantu bakundanye nyine babwizanya ukuri bashyira hamwe. Nayo ni indirimbo nziza cyane icuranditse neza, indirimbo yo kumva abantu bakaruhuka. Murakoze ku mwanya rero mumpaye Thomas Kamirindi, murakoze abateze amatwi ijwi rya Amerika n'abanyamakuru b'ijwi rya Amerika muri rusange. Kandi mboneyeho no kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2021.
Ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu baby. 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 Ngufite ku mutima na urabizi, sinjya ndipfana zikubizi. Sinyitora gatotsi nabuze amahwemo, nta mutuzo kure ni munda, ndagukunda ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu baby. Ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu baby.
Shemera hanja, nyegera 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 baby.
Ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu baby. Ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu baby. Ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu baby. Ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu baby. Ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu baby. Ngwino ndebe, ngwino bwangu, ngwino mu nzu baby.
Ijwi rya Amerika, ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Umuhanzi nta muhanga Emmanuel uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya DJ Emma, nongeye kugushimira izi ndirimbo eshatu waduhaye arizo Tabara, Birababaza n'Inzu. Ndizera ko n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika zibanyuze. Komeza rero utere imbere, kandi nongeye kukwifuriza umwaka w'amata n'ubuki w'2021 wowe n'umutegarugori wawe n'ikibondo cyanyu. Komera. Ndiyo kubwayo Godefroid yatwandikiye ubutumwa kuri email ya radio Ijwi rya Amerika ati na mahoro. Ndiyo kubwayo we yego na mahoro. Umwaka mushya se nawe wawutangiye neza. Mwukwifurijemo ibyiza byose wowe nabawe. Urakomeza mu butumwa bwawe utindipfuza gusaba indirimbo karahanyuze umulisa ya orchestre Ingeri yo mu Rwanda. Shuti banywanyi ba radio Ijwi rya Amerika by'umwihariko wowe nta mukunzi Emmanuel aka DJ Emma ndabashimiye cyane rwose byimazeyo mugire wikendi nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi nawe ndiho kubwayo Godefroid ugira umunsi mwiza ngiyo indirimbo umulisa wifuza ni karahanyuze koko rero.
Yeah. uri inzozi zandaburiye uri bwiza buzira ubwandu n'uburanga butemba itoto umurisa ni wowe nshaka uri umutima unyurije neza uhora utemba umunezero umurisa Joy.